I go by the name Jabide.
Na shoti baba,
give me space.
I can't go save
it. 1, 2, 3, go.
Vimbada, 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 energy. Wacha nguo zira loke like a baby. Moji anja bidi, we drop this a heavy. Increase we party, increase we raving. Wakiuliza, washo increase na jibamba kabiza. Tell them na jigamba kwa Jesus. When we think of Bawa, he has done for me. Daily blessings coming.
Bawa! So na shukuru niko sawa, so mina vimbada, hey. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada,
hey. Vimbada, 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 vimbada.
Shoti baba, na ukincheki hapa nimetoka fa. Na kauni ya mimi unaweza uliza shosho, bila lisumbuka kwa soko alafu toka ukoka. Sasi watoto wa sonko sano hori ya tandugo. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada, na mpasifa kama kawa, so mina vimbada, hey.
Vimbada, 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 energy. Vimbada, 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 bada, 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 energy. Sinaji.
The beat like Rambo Commando, and the beat make a scandal. Anytime you dance for the other man, I pray like a candle. The beat a mad but me handle. Me and the light of the world, so me like a candle. When he boy a mani dada, atuna vimbada, vimbada. Uko kwa chacha makibanda, atuna vimbada, vimbada. Ata mashosho wana vi
vimbada.
Bada.